ije ọ na-aga si nwere ibube nwee ebube ọ nọ n'ọgbọ kagenu agụ detibiela n'ọgba ịgba nnukwute mma nwụnara agụ detibiela n'ọgba mma ihe ịgba nnukwute mma nwụnara erube mgbili igbo odogbu na-akụ ebe ihe ịgba nnukwute mma nwụnara ire ọkwali udu mmanwụ na-azụ ibe ihe ịgba nnukwute mma nwụnara ire jizọs eguzorowa n'obodo ihe nnukwute mma nwụnara ọgbọ mmụọ bụ na nke na-awụ anya chaa n'ụzọ nnukwute mmụọ na ije agịrị igba mmanwụ nọ n'ọgbọ ihe ịgba nnukwute mma nwụnara ire itekwulu mmụọ na-eti onye ma agụ detibiela n'ọbọ aga ọkwa ịma na mgbeli gba mmanwụ na-agụ nwanne m mgbe kwe mmanwụ na-agụ ihe igede nnukwu mmụọ na-ara ihe egwu abaga egwu ikoro obi n'ugbo ịgba nnukwute mmanwụ na-aga mana ịma na ndị na-eti egwu bụ ndị amụma maka ife anya mụfolo ka m na-ekwu si na nnukwute mmanwụ na-agba odogwu jele igbo jelu ụwa oke mmụọ jelu mba tolu oke mmụọ kwachala ebube dịkwu weyi ọkamba jelu ọbụna be m ya bịala olu ya na-agbake beligbedo anya ya na-egbukwa ka iro nzọmụkwụ ya dị n'elu okosimiri dokwa na ọnụ ụlọ ri ihe dara ilo mmụọ ebili mmiri na-atụ egwu eze ndị eze na-ese eze ndị a na-atụ egwu ya odogwu okenye iri abụọ na anọ na bọrọ isi ala na-enye ihe na-adị ndụ na bụ isi ala chi nọ n'etiti chero ịgba nnukwute mmụọ na-akụ oge na nnukwute mmụọ na-abịa niile nnukwu ikolo nnukwute mmụọ na-akụ mmụọ niile nọ n'ụwa na-atụ egwu maka nnukwute mmanwụ na-aga biko n'uwe onye ọbụla nọrọ ọfụma onye ọ dị kwaikwọla onwe ya onye ọbụla mara ọbịa maka na ewelu ndị batalụ n'ọgbọ iwe anya ọbịawa gasị kedu onye ọrịa na-awara anya kedu onye ụbịam na-akpụ isi n'ahịa kedu onye ihe isi ike na-awara anya biko n'ugwa gwanụ nwaanyị na-achọ nwa ka ọbịa oke mmụọ na-enye nwa abịalugo okwu okwu adịghị eme ya mgbala ịgba nnukwute mmanwụ na-arịa ire nsị na
Ibu bodi na ya na uwa bato, si nweri ibu bogwe bube.